cocaine. Nemmen grå empty of late när my soul ni see through. My mom is still sick, ikke fik av siku. Phone go by my bedside just in case. Now honestly, now miss our happy days. You're a fighter, mom. Man say God I could bless. As much as a mini big boss na land. Usiku wanga na toss na tan, oki feel pain. Wanga na feel pain sa zingine. Ata hope ina didime. Akuna story ya man hapa manze meule. Na kama science na pele kase huko kwa sky. Kwa ni dawa ya mother, ndo mmeshindwa kuwai. Ata nimechukua kaa kiss mom, niko kwa ndai. Na God siku question, na jua wendo answer. Lini miracle itaanza.
Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia. Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia.
Swale, nina maswale. Swale,
okay.
Nina maswale.
Nime grow empty of late na my soul ni see through. Ni safari bila ta, ni kama msitu. Ulisema you're the way, the truth, the life. Macho yangu kwa sky, nionyesha taka light. And I'm not questioning, stay ku doubt kabisa. Nile mwa student mzuri ni maswali atauliza. How comes, mom, anaugua miaka zote? How comes, mom, aponi na hizi dawa zote? Na ama daktari wana ni taking cycles. Steka imani kwao, nimeka imani kwako. Sometimes, niko impatience, joke on time. Labda sijafikiwa request yangu iko kwa line. You've shown me before, show me one more time. Umeni bless ikatai, lakini vile mama naugua, I fight.
Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia. Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia, nionyeshe ile njia mimi nitapitia.
Swale, nina maswale. Swale, nina maswale. Swale.
Unajua, najua God umeni bless yani, and I'm not ati nakuzushia or anything. Sikuzushi manze. Najua this is a song na funny rhyme and all. But I feel nataka tu have a one on one yani. And I'm not being ungrateful yani. Ni wasa wana check life yangu when they see I have a beautiful family nini. But God please manze. Ata kama ni test, it's enough yani. So when do the answer? It test too many pain kama ni me fail yani. When do the answer? Please. Please afadhali. Please manze.
Nipe jibu kama baba unanisikia. Na kama unanisikia.